olo e mafuta male SBS Samoan.
Na whaanga solo I le whaamasinonga whaavao maa lo le International Court of Justice I le Hague, le tangi au pito te le I le lalolangi e whaasino ia a fianga o atunu ula iti mai fesu ia inga o le tau. O le tangi olo o ta iuruai le atunu u o Vanuatu, ma o se tasi o atunu u olo o tu ua ia I le te le olo nasao I whaafita uli I fesu ia inga o le tau, o au se talia nei. I lana folasanga a mata, na saunoa le lo Yesili o Vanuatu, Arnold Keel Loughman.
I have come before this court because domestic legal remedies are unable to address a crisis of this scope and magnitude. I have come to ask you to uphold the rule of law. And the international law, states have obligations. Obligation to act with due diligence, to prevent significant harm to the environment, to reduce the emissions and provide support to countries like mine, to protect the human rights of present and future generations, to protect and preserve marine environment, and to respect the fundamental rights of my people to self-determination in our own land. The failure by a small number of large emitting states to fulfill these obligations constitutes an internationally wrongful act.
E lua wā I aso o loo wha moe wha ngā so loa ile wha masinonga, ma au fi aini mōli mauma I atunu ue iwa se fulu male valu I le lalolangi, ma le owa I le se fulu o wha ala potopotonga tū ma oti. O loo tuua ia au se tālia I lona sao I le kasa o loo pua ina I le si o si omanga, lea e wha atusa I le wha ma le awha pasene o le carbon emissions I le lalolangi atoa. E le ngata I lea, e tūlanga tolu au se tālia, muli I a Rusia ma a Amerika, I lea o whai o le koale o loo I a maina ina ma whaatau ina atu I si atunu u. Na whaalia e le loia mō le Greenpeace Australia and the Pacific, Katrina Bullock, o loo whaatala le, ma le whaamaoni le malo telei au se tālia, I lona tiute tau ave I mata upu I fesuia inga o le tau.
So Australia did argue that the UNFCCC framework and the Paris Agreement are the primary sources of international obligations to address greenhouse gas emissions. And government obligations under those treaties or other treaties or under international law should not extend beyond those frameworks. And that position is fundamentally flawed. It disregards decades of international human rights legal developments, and it directly contradicts the really powerful legal submissions we heard today of the Pacific, African and Caribbean nations.
Noa le minisitao mata upu I swinga I le tau I Vanuatu, Ralph Rangenvanu, ua amoe atunu ula iti le avenga ma afia ai o lātou ele ele ma ngā taifale ae o se whaafita auli na mafua mai atunu utetele ma mau oloa I le lalolangi.
Our peoples have built vibrant cultures and traditions over millennia that are intimately intertwined with our ancestral lands and seas. Yet today, we find ourselves on the front lines of a crisis we did not create. A crisis that threatens our very existence and that of so many other peoples who have come in unprecedented numbers to be heard by this court.
O whaaiunga a le International Court of Justice, e le whaamalosia whaalatula afono, ae o se opinion, po o se whautuanga, e avea mata iala, e li mata ita ina ai whaaiunga, a whainga malo I le lalolangi, I mata upu e pei o fesuia inga o le tau. O le reporti na whaamaupopoina e Sam Dover, mo le SBS News.
Like, share, ma faali sa ufinangalo, muli ile SBS Samoan ile Facebook.